ngabe xolelwa nefuthi yethandweni uyaxatshanwa phinde xolelwa nefuthi yethandweni uyaxatshanwa phinde xolelwa nefuthi ngoba nawo amaphutha wakho maningi dali awufuni ukungxolela banawo amaphutha wakho maningi dali awufuni ukungxolela awufuni ukungxolela hayibo awufuni ukungxolela
dali ngikuthelele
awufuni ukungxolela
dali ngikuthelele
awufuni ukungxolela
dali ngikuthelele
yatabe shuna kanjani ukunze follow sevamise ukuthi mayikisho endimeni spice spa Robete khweke ligithi phula shayisa ikhathe wini libona ukukhanya caba ukuthi open space kanti cha window pane uphushwa uyu bala ngenze mbayi wanqala abalento tjalo isigudu ukuthi yabele ngayike mina ngulube ziyamthanda ukhisi ayibona ukuthi ziyamosha ubaze ufaka elidakeni ngaphinde ngahlaba lashona igeje mfana omncane ngoba ngibona ukuthi uyodonsa yini na yethandweni uyaxatshanwa phinde xolelwane futhi yethandweni uyaxatshanwa phinde xolelwane futhi yethandweni uyaxatshanwa phinde xolelwane futhi ngoba nawo amaphutha wakho maningi dali awufuni ukungxolela ngoba nawo amaphutha wakho maningi dali awufuni ukungxolela awufuni ukungxolela hayibo awufuni ukungxolela
dali ngikuthelele
awufuni ukungxolela
dali ngikuthelele